You know,
Mina play muda na wakati after lunch indo mida ya tungi na mikasi.
Na sina wasi, watoto wazuri joni kati. Wambie machizi ni bumsha galaka pasi.
Zari mefika, tungi za mwagika. Cheki ule mans kwa kasi anakatika.
Na vocheza kwa vulugu kamungu wa kimasai. Fulu matumizi na wanangu tunapali.
Yeah, yeah. Party like you've never seen before. Mwambie wait, angete kwenye meza people. Kila mtu yuko haile, haile. Bato tuna boom, 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 haile.
Wapi Swagon, wapi Echo Touch. KYA ndani nye siwa part.
Wapi Swagon, wapi Echo Touch. KYA ndani nye siwa part.
Bare, kisha kalaka part. Bore nye siwa honi wape.
Mwendo wa safari soko moni na chubuku. Viloba na nzanzi, spoti baka dazi. Fulu mamanzi after pale mina deal na uzazi.
Wapi mayuyu, mbona utokei. Waisi anagumzo kwa vote KA. Ok, usizingue, we kwanza ujala. Gonga mishkaki ndipo uvute sigara.
You know, baba, manjuka juu. Yule tunamjua kito kibovu tu. Sasha, shika miku. Huyo tatuari bia papa tile tu.
Wenye chuki na chuki zao. Leo hii mina dance na madada zao. Wana katika katika, wana zungusha zungusha. Na wachombeza, chombeza.
Why is this mama huyu? Mama mzee.
Wana mipingo mtwe mipingo huyu mzee.
Na hii mwanangu anatukisikia ndo tunamsha. Pale pale, kiwanja sivinaeleweka
sana. Muache mayuyu, muache mayuyu.
One love Marcelo kilo shiriki party. Okay. Oya rekoe utanicheki hata kesho. Mshtue Sasha huyu mwanangu.
Au si.
Ni afu ndo kama vipi atumia tandom mwanangu. I love my life.
One love.
Hey, si wana tuchanane shua Marcelo.
Pare, kisha kalaka pati. Bona nye siwa honi, honi. Siwa honi, masena mko wape. Pare, siwa honi, kisha kalaka pati. Bona nye siwa honi, wape. Wape, mko, mko wape.
Shua pati.
Yeah, yeah. I be hood. Hood gangsters. Micro studio. Boom shaka laka fe. Boom shaka laka fe. Boom shaka laka fe. Chaba. Woo. You want your killer killer cha nyumbani. IP.